dastuurka Mareykanka oo la sameeyay dabayaaqadii qarnigii 18-aad ayaa wax badan oo ka mid ah go'aan qaadashadiisa ku saleysan socdaalkii jinsiyadaha uga tagay Kongareeska. Balse madaxweyne Donald Trump ayaa saxiixay amar fulineed soo abjaraya dhalashada la siin jiray ilmaha ku dhashay gudaha dalkan Mareykanka.
We're the only country in the world that does this with birthright, as you know. And it's just absolutely ridiculous.
Waxaan lahay dalka kaliya ee adduunka ku sameeya arrintan xuquuqda dhalashada, waana wax lagu qoslo oo kaliya. Waxaan u malaynayaa inaan haysano sababo aad u wanaagsan. Dad gaar ahna waxay rabeen inay tan sameeyaan 10 sano.
Dadka dhaleeceeya amarka fulin ee Trump ayaa sheegay in wax ka beddelka qodobka 14-aad uu yahay tiirka xuquuqda madaniga ah oo uusan bixin karin qaadi karinna madaxweyne Mareykanka. Tuya Dong oo iyadu ah sharciyaqaan xagga socdaalka ah, khabiir dhanka sharciyada siyaasadda Mareykanka iyo Eeshiyaanka, ayaa waxa ay tiri:
Originally, it was to ensure that black slaves were able to get citizenship, and this is enshrined in Dred Scott.
Asal ahaan waxay ahayd in la hubiyo in dadka la adoonsan jiray ee madowga ahaa ay awoodeen inay helaan jinsiyaddan. Tanina waxa ay ku caddahay keeska Dred Scott oo wax ka beddelka dastuurka ma dhici karo, xuquuqda dastuuri ahna ma qaadi karo madaxweynaha. Waxa kaliya oo qaadi karo oo wax ka beddel ku sameyn karo Kongareeska. Sidaas daraadeed, amarkan fulineed waa mid sharci darro ah. Si kastaba ha ahaatee, taageerayaasha amarka fulinta ayaa ku doodaya inay lagama maarmaan tahay in la soo celiyo cadaaladdii iyo nidaamkii socdaalka dalkan Mareykanka sida uu qabo xubin ka mid ah Kongareeska jamhuurina ah lagana soo doorto gobolka Texas lana yiraahdo Brian Babin.
President Trump has made it clear that restoring fairness to our immigration system and defending the true intent of the 14th Amendment are central to his vision of making America great again.
Madaxweyne Trump waxa uu cadeeyay in soo celinta cadaalada nidaamka iyaga socdaalka iyo difaacidda ujeedada dhabta ah ee wax ka beddelka qodobka 14-aad ee dastuurka ay udub dhaxaad u yihiin aragtidiisa inuu mar kale Mareykanka ka dhigo dal macno leh.
Amarka fulinta ayaa wajahaya caqabado sharci oo muhiim ah iyadoo dacwado badan ay horay u socdeen. Qareennada guud ee dimuqraadiga ah ee ka kala socda 22-ka gobol ee dalkan Mareykanka ayaa gudbiyay dacwad ayaga oo ku doodaya in amarkan uu jabinayo wax ka beddelka qodobka 14-aad. Tuya Dong ayaa mar kale waxa ay tiri:
The Supreme Court reaffirmed it in a case where a lot of Chinese immigrants' citizenship was disputed.
Maxkamadda sare waxa ay dib u xaqiijisay kiiska in badan oo ka mid ah muhaajiriinta Shiinaha ee lagu muransan yahay. Maxkamaddu waxa ay sidoo kale ta xaqiijisay in wax ka beddelka qodobka 14-aad aad loogu dabaqay dadka Shiineyska ah oo awooda inay helaan dhalashada. Garsoore heer federaal oo ku sugan magaalada Seattle ayaa si ku meel gaar u joojiyay amarka dhalashada isagu in uu meel maro haddii kiiskan uu gaaro maxkamadda sarena natiijadu waxa ay qaabeyn kartaa fahamka qaran ee jinsiyadda Mareykanka sidii uu horay u ahaan jiray ama ay u arki jireen. Haddii amarkan loo ogolaado in uu horay u socdo, madaxweyne Trump uu soo jeediyay saameynta ugu dhaqsaha badan waxa ay noqon doontaa dhallaanka cusub iyo kuwa aan weli qaadan shahaadada dhalasho ee lambarka bulshada dhexdeeda.